要内内的。
我想we do now.
What we there upon the place that we make them dead.
Big
come see that dead.
Tramp.
Cindy Funawina. Cindy Funawina, my baby, when the end in Bambande. Ndiwe ntima unawino sama futike nkumati tansanje. Tatana nawe, tatana nawe mama. Tatana nawe poti ndiwe wanga. Nde ukandipasa to loving, nane nikupasa yanga. Uka usase zako zaine, nane ndia uzanga. Tatana nawe, tatana nawe mama. Satana nawe poti ndiwe wanga. Standi londole pagua, ndalumbila mtima ulishua. Olo litaomba zua, sinza kusia utatua. Iwe, zakala nawe, zakala nawe mama. Zakala nawe, iwe wanga.
Samati welele kondwa, akati wana mtima wao makunda. Sanjeja nintenda, kwa mili ya vuta kuchiza. Masana mazulo ziuona, ukadwala nizi kuchengeta. Ukambalila niza kutendoza, oh mami. Zakala nawe, take you far away. Ikasa mbile kukata pe.
Fine, fine lady, I wanna see you on a daily. You and the cheating party, I promise I'll not go change on you. This your ways, I'm loving all this your face. And I never ever complain, so same way you and this up one year. Kandi londole pagua, ndalumbila mtima ulishua. Ololita omba tuwa, sinza kusia utatua. Iwe, zakala nawe, zakala nawe mama. Zakala nawe, iwe diwaka. Kandi londole pagua. Ololita omba tuwa, zakala nawe, zakala nawe mabipo. Zakala nawe. Ukandipasa to loving, nane nikupasa yanga. Uka uza zinza kwa zaine, nane ndia uza anga.
Wacha mana.